gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo waa aan duqa magaalada Baydhabo mudane Cabdullaahi Cali Waatinyana hadaga ku gooyi 70 man oo lan dhisi aan ku mudada dadka baraka ee ka nool magaalada Baydhabo dhisawka guriyalkan waliba soo kaaladay hay'adda UNHCR iyo dawladda hoose degmada Baydhabo waliba la ka dhisay xaafada Barwaaqo ee magaalada Baydhabo gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo waa aan duqa magaalada mudane Cabdullaahi Cali Waatinyana hadaga ku gooyi 70 man yana sheegay qof walba uu sahayay 10 meter iyo 20 meter oo dhisan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Geedka meelugna Barwaaqo magaalada Baydhabo xaafadda Barwaaqo ee Boqortooyada oo dadka faraka ama ibaahan la duuri jiray sanadkii 2020 taasoo ay buuxday UNHCR ka taageeraysi in may booyaan dhis guriyaal oo may baa qayb phase 2 ee oo ka kooban 20 guri iyo may booreen aan samayn baa 145 guri aan samayn marka meelo waa dukaamay baad oo kamay baad dulduhu hoos degmada Baydhabo ay buuha 2000 kilo iyo haddii ay buuha qorshaysha iyo dibdajis bay buuha shaqeeyaysu marka ciidanka maanta laga heeda UNHCR may buuha taagar may buuha laantay may buuha garab suurinta dadka may buuha meelo inta la hadiji marka tan may kamid tahay buuha magaalada Baydhabo may buuha eeri may buuha filas may buuha kamid tahay may may buuha qorshaha magaalada may buuha walbiga may buuha katraayt may buuha yaa yaa beerta dadka may buuhaan la qab tumun iyo 20 meter square oo may buuha dhuleemay booya yaa dhudhoos may buuha si soo booble marka insha Allah ma jeer may buuha iyo miili may buuha iyo ka baad doon dhibaato hore iyo may buuha haystay oo booshish iyo ka jaran iyo guraantii oo haystay dhulantii oo haystay may buuha insha Allah iyo ka baad doonan dhudhoos insha Allah markas may qorsheed may buuha magaalada may haystay dadka baraka may buuha feeri gaar may buuha lan suubi dhul dibdaji may lan suubi iyo hore may buuha madaxweynaha shan gudaha fulan boqol guri haddan ilaa iyo meel hayse dadka may buuha eriyo dadka may buuha ilaa iyo 3,900 gus may buuha iyo diiriyan iyo madow may buuha dadka nool iyo may buuha meel waa samay bahayn haddan geeg meel hayse dhul iyo meel hayse guryaal iyo kulli may buuha ilaa suubi marka insha Allah lan ala lan may buuha armoosi may buuha qayb jisin keda may buuha kamaa nagaan waana bilaaw may buuha faylo meel may buuha meel may buuha higsida korto mustaqbalka oo magaalada may buuha fidin jeeyo meel hayse qorshe magaalada dhinkas may buuha dalka fiiri marka bulshada Baydhabo in sheeganahay ina raayse dadalada may buuha hoos wado iyo may baaqay nagadan aan ka may qayb gudiga tamay buuha arma may buuha halka waara oo dadkan oo duruufta baraka yidi dalku ku saaramay buuha duruufta baraka yidi iyo may buuha ku saaramay buuha ka saaraw iyo horumar iyo development mashaariic horumarneed iyo dib u dejin iyo may raayse iyo may buuha suubi marka insha Allah may rajaynay buuha in mashaariic may buuha talenka ka doon insha Allah horlin si wado may buuha iyo may buuha ya rajaynay insha Allah iyo ma salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
maamulka degmada Baydhabo iyo Nagweede dadaal la ka deegaamayow dadka baraka ee ka nool magaalada Baydhabo.